Just gonna stand there and watch me burn.
Belunge pitsumba silungise le.
Because I like the way it hurts.
Ngithanda masukhuluma kanjalo.
Just gonna stand there and hear me pray.
Iminyo petile lalela. Rihanna, listen, I mean and you pilan. Baby, I miss you. Buya nini ngatilana. Just wanna kiss you. Bese ngakaka. Rihanna, uyazi bese ngakthanda. Ngakholisa, I promise. Sinaphinde sakabana. Ngiyathembisa from now sengizokunaka Rihanna. Please forgive me, I'm sorry. I should have listened to your side of the story. Kahle kahle siqhathwe ngamaqoli. Angitshele ngezinto wazenza no Chris Brown e New York. Baby ngiyavuma ngibe isiphukuphuku. Hhayi ukuthi iphutha lami angimboni. Ngithathe ngelukuluku nesikwele, I'm sorry. Manje sekunzima impilo ngizukuzuku. Stress kuba lonely. Futhi ngizophila kanjani ngaphandle kwakho angiboni. Noma ngithi ngiyazama khona. Ebusuku ngilala ubuthongo bufika ngo 4 o'clock.
Just gonna stand there and watch me burn.
Belunge phethuba silungise.
Just gonna stand there and hear me cry.
I'm in your foot, keep it like
that. It's alright, because I love the way you lie.
So what's up and stop this?
I love the way you lie.
So what's up and stop this?
I love the way you lie.
You know I love you so much, sitting in the ring. Ngatshela umalume ukuthi akalungi, uzavakashekile. If you know what I mean, sengifuna ukwenza uMrs. Dlamini. Bengifisa siqale kabusha, silungise amaphutha. Silele kahle future, bese siyaphusha. Ngeke ngisakuhlupha, Rihanna. Funa ukuspenda impilo yami yonke nawe. Cela singaqhathwa abantu, sibuya kude kabi mina nawe. Cela usale sewenzela ingane, ngiyakuthanda Rihanna. Ngifuna wena, hhayi onjengawe. Sohlukanisa ukufa, umgabe neZimbabwe. Cela siphinde sizame, I promise to never repeat the same mistake. So I'm begging you to give me a second chance. Ngeke ngiphinde ngibe nesikwele. Ngeke ngiphinde ngibize ngesifebe. Ngeke ngiphinde kushiye wena ulele, ngiyakucela.
Just gonna stand there and watch me burn.
Belunge phethuba
silungise. It's alright, because I like the way it hurts.
Ngithanda masukhuluma kanjani.
Just gonna stand there and hear me cry.
Iminyo phethuba.
It's alright, because I love the way you lie.
So what's up,
I love the way you lie.
So what's up, what's up,
I love the way you lie.
Yeah, hlukumezile. Kepha ngicela ungiphe ithuba lesibili. Ziningi izinto engizenzile kuwe ezimbi. Ngikumoshile ngiyazi ngibe Jezel Brothers. Kodwa nawe please stop listening to these motherfuckers. Ngoba basithandi futhi bangajabula ukusibona sihlukana. Cela ukuthi sibaphoxe sibambane. Le nto Rihanna ingami nawe. Abanye abantu fuck nawe lokhu busy nalo esokroki. Mina wathi cousin wakho jikijiki. Ngiyanibona nikone nemfemi nsango ko-New York. Kuthiwa nibonakale ebusuku ko-Miami. Phela Rihanna nginenhliziyo ngumuntu phela nami. Kodwa ngicela simuve on yokunye nokunye sokubona. I guess what I'm trying to say is I still love you. I can't imagine my life without you. I promise to never put anything above you.
Belunge phethuba silungise. Just gonna stand there and hear me cry.
I'm in your pocket, I'm in your
pocket. It's alright, because I love the way you lie.
So what's up, I'm so
I love the way you lie.
So what's up, I'm so
I love the way